heyo
man. Wewe jamani kula
bana. Wewe
kelele ya nini na pressure imeanza wewe.
Anyway, niko na. Anyway, man, welcome to the
jamani.
Wewe.
Nataka nisimie kazi.
Ah, pressure man akona. Akona shida. Do you think this guy is normal?
Wewe. Nataka nisimie kazi.
Wewe, tungoja ta show yako alafu uende na lawama.
See, I'm saying this. Whatever thing I'm saying, I want to say this.
Wait.
I'm telling you today. Let me say whatever thing.
Maliza.
Unajua nini? Let me tell you guys. Kwa hii life, manze, msoe kwa feminist.
Ngoja kwanza. Show itaanza kwanza. Relax. Calm down, manze. Anyway, welcome to the Real Nonsense K. Manze, episode ni 8. Tuko number
8.
Tuko na mbogi manze, lakini si mbogi watu wengi, lakini tuko na mbogi.
Tuko na machizi. machizi right on.
So this time
tunaficha man.
Tungoje kwanza co-host. Kona kelele.
Trust the process. Co-host.
Haya, co-host, hebu tuambie
kwa. Manze, hey, tunaficha man, wagon, fisherman.
Fisherman ni nani?
Frank.
Yes.
Fisherman Frank pale hapo nyuma.
Sasa jitrudi.
Man like Brandon as the I take them sana kifish. Wewe kwenda mavi. Kula mavi kwa bili yangu. Nasema wewe man like Brandon lakini huyu jamaa anaka ladies man lakini hii itakuwa ngumu. Jumbe ni kwa area. Kuna man like Jay.
Yo.
How you doing?
Well, I'm good.
Otherwise
Mhm.
Fisherman. How is
it? You got your game. It's been a good Monday, manze. Just like extra elections.
Kishon elections, manze. Kuna kura?
Niko nayo.
Oh, the old listing.
Unless it expires.
Manze, mimi na kudoubt I swear. Lakini nini, Brandon, kuna kura?
Yani kuna kura lakini freedom is come.
Oh, so it's all about Shaq Kuroga. Oh, wow, wonderful.
Yeah. Mimi kwa hizo nasema freedom is coming. Hakuna chance ya ifanye hivyo. But anyway,
kesho wewe ni mavi. Sure.
Yeah, niko easy kabisa Mr. JJ hapa
hivi sana. Udao online.
Big bless.
Okay, anyway, mimi for me manze mimi kesho mimi tena ngo ni usiku.
Na ni usiku.
Na ingie hivi gani wenyewe kwa line ya koro.
Midnight train.
Kama ingie line ya koro.
Midnight train.
Tushapata kuraja chakoya number 1.
Ah, itakuwa ngumu. Wajako ana substance.
Come on bro. Unajua utaona tu wajako ucheke alafu sema ndio.
No, sema ndio.
Si bangi ni substance.
Tupe topic wewe.
Silence. Moment of silence.
Cricket.
Okay. Topic bro. Okay, say because Renault and Chen say because in as much as Monze. To go kwa time ya election. Tusidanganyane. Lakini huu fisherman mimi namshuku sana. Anaka fishi sana.
Deep state in the building.
Ah, uongo bro. Kama deep state, kama hizo nakaa hivi. It must be very wrong.
Best becoming example. Best becoming example. Niko na wax. Exactly.
Uko na base.
Niko na max electrons by the way.
Uko na Kenya.
Eh, niko na Kenya electrons.
There you have it.
Wagwan, tambie.
Chill number ni.
Ah, do we miss it hivi?
Ndio people. 51 ndio till number. Mhm. 20%. Utapata 51 ndio itakuwa rais. But district ukiangalia, itakuwa 49, 48. Hata afika 50.
Oja. Unasema.
Hata pass mark. Kuna pass mark 50%. 50 plus 1. Hata pata.
Karasim, tuko side. Karasim.
So leo tuko na mesikia tu leo ni all about nonsense, si ndio? Haya. Sasa
nataka
kwa
nataka kwa nataka kwanza kabla uendelee kwa ulize
swali.
Unaona sema story za 41 sijui whatever percent. Hakuna mtu atakua 61.
Nishamwambia kati.
Ama 69.
One is scamish. One fish. Really fisherman. Zingusho.
Yeah. He's playing us.
Aya. Bye. So, wewe ndio unatupea topic ya leo. Topic ni nini?
Fisherman
niache, please. Anamuangalia
vipaya
uwa. Wee, tupe topic. Na hii mnitulia, yunye ote.
this new
$100 on the backbenchers, by the way.
So for like when it comes up, why you kulize?
Ronaldo liko napenda backbench. Nonsense on its top level. Top of the top.
Ah. Nonsense, wewe fisherman.
Unasikia hii backbench ito fisherman.
Backbench ito fisherman. By the way, kwani mafisherman walikuwa na kawapi daro?
Ah, nyuma. Ukianza nyuma kurudi hivi.
Sinafa kuwashikala mbele kuna rusha.
Ah. So, inashikwa sawa nyuma.
Sawa, focus.
Ndio nimeget. Aya, wewe sasa tupe topic basi cha kelele.
Okay, well, today I'm traveling, guys. I'm sorry, today I'm traveling.
Topic si traveling.
Zinasema, zinasema introduction to your topic yangu. Nani sema,
unasema nini?
Nasema, nani sema topic yangu. Nocha imi niseme, today in the, leo at 10, I'm traveling, lakini, nenda kuhusu. Lakini fisherman na doubt kama kuna kura lakini ni sawa. Lakini whatever thing I'm saying.
Kani ya mask. Bethe kwa sijera wana chukua wana gale watu kwa kuna mask.
Wana nduka mdomo ni.
But Bethe it's like a formality.
Okay. Whatever thing I'm saying is this.
Stay safe. Coronavirus.
Whatever thing I'm saying is this. Me have a topic by the nish.
Asu seme topic bana wacha kirele bana. Ah.
Elections.
Kuna pana ilikuwa tunasema male chauvinists.
Eyo mimi ndinabidi mnifukuza kwa mlango
bwana. Ah, sema hiyo topic.
Okay, male chauvinists na female feminists. Tujiwane kidogo.
Male chauvinists na
ni male chauvinists na feminists.
Male chauvinists na feminists.
But lakini also tuambie kwa polls. Kama ndio tunge kusoto elections tuambie manze. Usikichukona lika hapa.
Might. Tunajiona.
Chini number ni 51 already. Yeah. So manze kutuma hapo hiyo number. 07 anya yeah. Safaricom to sisi lakini.
Wewe aje zero. Na Safaricom aje tulipa. Hey, mbona hata naisema?
Okay, hiyo nyingine ya green.
Yeah, lila green na red.
Sasa mimi nitaanza polls hivi.
Anza.
Feminist, ina mkono juu. Na msifikiri twice juu chukua wanaume hapa, please.
I think both ways.
Feminist, rongo mara ya kwanza. Oh, wanaume washaogopa. Washaingia baridi. Wow.
Wewe tunajua tunaongea kuhusu fisherman. So
No. Fisherman nada. Fisherman chaje ni feminist.
Ati kitambo ilikuwa F for feminism.
Brother, so go ahead, brother. I know you. Feminist. JP ni feminist. I'm a concept good thing in hapo katikati.
Yeah, unakumbuka? Je yako katikati ya IJ Yes. Yes, ndio.
Akapo katikati
yao.
Kama siku fuck. I have no idea.
Gotcha, like fucking both ways, I'm a sideways.
Get out.
Get out
here. Get out here.
Ni mimi naambiwa.
Jay. I'm a Jay McGoy.
Okay, let me tell you.
Let's be truthful, like me. Around down there mushed though. And go so. No, don't get manze our discussion for today. Mm-hmm. Feminists, raise your hands.
Yes, sir, I'll be for a minute, like I'm at odds. Feminism.
When you feminist?
Shama feminism.
When you feminist? Ah,
umekuwa tu hivyo.
Kama ilikuwa bet.
Kulikuwa na science by the way.
When you feminist?
Aye. When you wanna science? I wanna booster.
I'll play for them.
I'll play for them.
Give me something.
I'll play for them.
Ah, hebu tuombe mbona una support feminism?
Of course, why not? Mbona? Sina madam apa parents zao.
Aje.
An equal play field. So kama kwa funza vizuri kama kwa watoto, the system of equal opportunities from education.
Uh-huh.
From nursery.
Please.
Female kwa time although it means kwa communities au kuna wale wanasema females they are more into household work and what not. So
okay, well, siko bara mimi na sali sawa sana ni kwa sana
you play your game.
Okay, hola, hola, I hope you're done now, Coco. You're done now, what's it?
Good.
It's a puna.
So,
all of us, manze, tukona, mama, see you?
Yes.
Lakini, the skill level, manze, tukwe, we are feminist, it's a question. Ask me why.
Why?
You could listen to come and say, no, realize when you're feminist, nearly fanyika, Coco.
Nothing much.
Nothing much.
Feminism is nonsense.
So that is the whole story.
So, in short, you're supporting nonsense, according to you. Let me just put something across the table. Does not make you a feminist. So,
thank you.
Skiza, yoni pati ya kwanza. Niendelea pili. Umesema ati
dame. Ah, mingu hafza lingine. Lakini selangu itako sensitive do.
No worries. Ameongea maneno ya sijui kitchen. Sijui ati wanawake ndio wanafaa kuwa wa kicho. Sijui kosha, sijui nini. Feminists do not stand for that. You see, I'm not going to say that. Sana kulize kitambo kitambo women never used to vote sindio walikuwa na kaka mjeja
ningetamani kuwa Masai ni dunia mguke tu hivi mimi na kule hivi
na nikikuta kwako unafanya hivyo mimi na ndugu na bibi yako
exactly jana mshona mkuki yangu ni nyama ni
wewe you tell your words.
Okay, as much as you talk nonsense, isn't it a metaphor, man?
Yes, sir.
Whatever thing has happened.
So don't overthink, bitches.
My bad. See, the thing is about ladies.
Yeah, get out.
Feminists do this, eh? Like, I'm sorry, but ladies, I'm not a feminist. Oda Kujeka plays superior. Na men in action words na kila kitu si ndio acha kuacha kusukupa kule sishamaliza kukula bwana
sorry.
So you see when women they already have opportunities, you have business women, entrepreneurs, rich
sugar mummies.
Thank you very much.
First lady.
Yeah, I told you a story. Strongest stuff for that. You see, so feminists, some of them, see what? Some stand for the nini. Unajua unafaa kujua kwanza mbona dame ame decide kuwa feminist. Haukuzaliwa hivyo. uli grow up kwa society different, si ndio? Kila mseli alizaliwa kwa nini different, si ndio? So kuna udema kwa perspective kuhusu opinions zake. Ni zake. Mwingine kwa nazo. Atakuwa feminist ile design ya na kile anabanja, unaona? So akianza kusema ati men are dogs. Let me tell you why. Ah, you see, let me just tell you why.
You're the dick wants what you want.
Lakini, kitu amesema.
Sasa, mimi naopendanga jua kitu moja. Na si ati ni wote. You cannot say that you are born into it. Hiki tu ulianzia kama kujibamba. Lakini mimi na jina huo. Mimi Master DJ, mukula zote. Ukue lele, ukue bae, ukue nini. So, mimi,
simai.
Sina kulaga malele.
Hey, sim tu.
Au malele, unajibanya kwa wanaume.
We check, goja to promote Telkom ama any other sim two lines.
No. Yeah.
What has he? Be specific with you, Mansama.
I'm being specific. Sasa
tumesikia umesema wewe unakula wote mpaka sim tu.
Nimesema.
Listen, refresh my words. Come on.
No, see, let me answer that question again.
I'm refresh my words.
Even say
perspective.
I love a lesbian. When I say lesbians, I mean two of them. So they are
three. So what's your role there?
Hey. Sasa dildo ya nini na niko hapa?
What's your role there?
Satisfaction.
Passive smoker. Passive smoker.
What is him?
Passive smoker huyo?
Satisfaction.
Sasa nikwambie.
Passive.
Kama simu yangu inaka simu tu mimi hezi nini.
No.
Amesema kama simu yake hezi kuwa na simu tu hezi nunua hiyo simu.
Si ndio hiyo? Mimi nikipata dev anapenda madem. Mimi na cheza hapo mbaya sana. Juu najua akinipata
lesbian
3 nikiwa
solo.
Hey.
Hey.
If I did,
I do not date straight women.
I insist, I do not date straight.
Okay, so guys.
So najua, I do not lie if I have evidence. Collins, you've seen the evidence.
Your space, mase. Jane,
you've seen the evidence.
Tume potia space ya kurithing.
Mimi
na kurewind.
Acha nikwambie. Let me tell you. In short, okay, my main point is
no, you don't
call yourself
lesbian.
Not a lesbian, a feminist. Ati sasa unataka kunacha wasichana juu uliachwa.
Kwanza
kunini. No, there is that perspective that the most of the feminists wanakwaga hivyo. Most of them.
Kafisha man.
Sikia sasa. Wewe umeongelea kuhusu feminist sana, si ndio?
Mbasa juu anandiko. Wewe niliachwa juu ya msichana, una expect nini?
Mimi ningeongelea kuhusu feminist. Una positive way.
Una support nini wewe?
Mimi okay, well, mimi sio kwa feminist, lakini mimi ni chauvinist. Lakini ina maana that manze kuna vitu zingine manze mimi siwezi do.
Kama nini?
EG,
I was the sim.
Ati manzi yangu ananiambia nyosha vyombo.
Si hata nakuambia as a man. Kama uko idha, unafanya hii.
Jee, ni mtumwa.
Hata nikwambie kitu, mimi nilikuwa nafaa kuwa
hii. Ona zako mtumwa, bro. Best believe me. Let me tell you.
Okay, was I
wait to, there were no fools.
Yeah.
Na haku raise any fool.
But
exactly. Me, na let me tell you one thing ni. Wanaona ukija kuchukua ndio maana naambiwa mwanamke inafaa pay dowry.
Haya. Hata nikwambie mimi hata let me just say this on fucking record.
Manze,
mimi
hakuna
dowry.
Goja. But then you guys, what do you think?
Tunafaa kulipa
dowry.
Left trade.
Mimi kitu adoo na kwa
wangu.
You're extending something for someone. Unapatena mangombe.
Anyway, 4 minutes in the top of the hour.
Upate mtu. Ukipata huo mtu,
alafu unachaye.
Sikiza. Alafu unachaye.
Starting job.
Sikiza, si kweli?
No.
Ukipata huo mtu.
Ah, no.
Ah, ni kweli. Ukipata huo mtu, ulipe mangombe.
Mmoja wao ni masi. Ah, ndio tuzelewa.
Ukipata huo mtu. Sikiza.
Ah, je.
Producer is a put a mask.
Acha niulize. Ah, askiza. Seriously.
Va mask.
Mr. Nama. What am do?
Ati girlfriend yako hata anaonyesha vio vya girlfriend.
Eh? Big girlfriend. Girlfriend as babe. Anataka aoshe by phone.
Kutosha kutosha vio vya girlfriend. Sikia
girlfriend. Cool. Ishini pamoja. Fanya hivi vitu pamoja. Ile time unajua umeenda shughuli zako come if huo mwanamke ako hapa hivi upright kwa Buruen.
Cabin
atacheza kama yeye.
And that's
it. No, because you know it's actually very stupid. You go for work or you go to do your thing. Your girlfriend, not your wife yet. Your girlfriend is in the crib, right? Sindio? Girlfriend ako kwa crib. Sivo?
Mm-hmm.
Alafu urudi upate vyombo. Vyombo hivi. How will you take her? Uni girlfriend.
Ini selemu.
Yeah, uni swali.
Unaona kujibu?
Yes.
Jibu, uni girlfriend yako.
Let me tell you.
See wife, girlfriend.
Kapuchini. Me, I have two.
You have two girlfriends?
Things.
Oh, sorry. Okay, my bad.
Must be nice.
Hey, aja, bome. Punguza, bome. Let me tell you one thing.
Yeah, let's listen, bro.
Me, with those two questions, me namjibu exact two questions.
Mm-hmm.
Question ya kwanza ni,
yes, sir.
Hey, manze, best believe me.
Yes, sir.
Ndiyo, mwenye na date. Ndiyo ni mwaminia. Hey, bro. Yeah. Itakuwa. Mbaka yeye, bro, in the last close.
Trust issues.
No comment.
Man, get out.
Toka! Get on.
Austin Mungai,
bro. Producer, ni pay mask.
Okay. Nah, pay mask with it.
Ah, yeah.
Nah, okay. Nah, some money.
Yes, sir.
So, like, I can't ask Kumbuki, like, you can't have a baby.
Producer,
has
a mask.
Ya Billy.
Yeah.
Ndakujibu. Best believe me. Bro, don't ever get a partner, man. See, best ever.
Now you've answered my question vile mimi nilikuwa naona kwa hiyo perspective. Unless una
bro, I'm a wise man.
Kumbe
makofi kwa api huyu mjamaa bwana.
Kumbe
hai.
Umjamaa ni watermelon.
Hata umejiuza.
Umjamaa ni watermelon.
Swali ya tatu.
Ninja kwa kumbe.
Niongeza.
Ndani hapo soft.
Ah, yeye mtakuwa.
You've answered that question. Hata kabla sijauliza. Lazima umsiakuwe best ya kwanza.
My listener.
Aye, go fisherman. Fisherman toka.
Fisherman ako na shida.
Fisherman.
Are you okay?
I'm okay. Brav.
Aza pole. Are you?
Okay, so tumefika top of the hour, mjibambe. Yeah.
Elections, mazi.
Yeah.
As in. Unajua kesho ni unajua saini sangapi? Saini 420.
But you know. Listen. No.
Check.
Elections.
Unajua kesho unajua nini bro?
Yeah.
Niko na idea biz. Unajua ma youth empowerment lazima. So kwa hii section yangu nakwambia kama ni pedi unaweza uzi wase with cookies kwa line.
Okay, winter for the para Gizeri man. So winter for the Gizeri.
Very cliche, bro. Come on.
What are you doing? You
have a repeat.
Aye.
No, come. As if I'm going to do it.
Aye.
Avocado.
Mino na hivi.
Cheki, niko na joke, lakini mkosa kucheka, fuck you. Niko na kura. Lakini si ya madhaka rua. Si anashiki karura.
Vile nilisema wase, vile nilisema before to hydrate.
Acha nipe joke ingine nimeona, sawa?
Sawa.
Hii joke ni ya mafans wa Manchester, sawa?
Yeah. Hii ni personal by the way.
Mimi ni fan wa Manchester lakini niliumwa, sawa? Walisema niaje, unlike kura, United ishapigwa.
Hey!
Wa, ati unlike kura, eh?
Yo,
na pia mfikirie mkiwa hapo
msifanye kuulize ukitoa joke kuhusu wasa LGBTQ community itakuwa mbaya.
Mimi kwanza na hiyo religion ni hivi azim
religion
bro azim
so nikitoa joke kuhusu
acha nikwambie kitu sawa. Cheki sisi wasenye tunavuta shada, tuseme wasenye wanavuta shada, sawa? Wasenye wanavuta shada, si ndio? Utacheki wameenda kwa social media wakianza kuprotest waseme ati you see tunavuta shada, tunataka nyinyi mtukubali sisi tuvute shada. Ushaona protest kaa hiyo jai. Lakini wale wengine
watakuwa the fifth.
Eh? Wale
yes,
wengine wataenda kwa protest yote ni illegal, sawa? Sana. Na mimi siwezi. Okay, yeah.
Mimi nilikuwa na joke fulani lakini si juu ya wase, ni juu ya politicians. Vile tupeba ujinga. Mm-hmm. Will shinda waki change their minds.
But lakini at the end of the day
I think no aim bogey, because they can't
no bro, see,
straight.
Ah, Okay, so in short, enough for sensitive though.
Oh, but honestly, okay, let me just start this.
Kila mtu anatembea kwa shells ya mayai.
Eh, kweli. Okay, let me just change the thing into a spiritual kind of thing, man. Muenda kwa kanisa, man. Na upenda saja mbaya sana. Saja ndio the reason that tuko alive hadi saa hii. Kwa hiyo believe ni sawa, hiyo ni.
Unajua tuliko gana topic na niliko
gari. Also praise to be Allah.
Inhala.
True.
Yes, sir.
Acha nikisho tuliko gana topic last the first episode yeye yeah, ndio kisikiza nilikuwa na one atheist nilikuwa na one tulikuwa na me Christian lakini me don't believe in religion, I believe in God. Sawa,
yes sir,
I don't believe in religion.
Religion
na religion, so topic ilikuwa religion. So religion tuko sisi kama Christians tuko divided in some way. Utapata kuna SDA, utapata kuna AIC, PCA, sijui kuna AIC, na watu wana practice a lot. Kila mtu wako na different practice yenye si AIC ata practice yenye PCA anafanya. Na wote we are believing in the same God.
See,
na wote tunasoma the same Bible. No.
Let me tell you one thing.
So, if, as in sometimes tunakoga like sijui.
But you see,
lakini bro, the end justifies the means.
Yeah, no, not even that.
At least
you
know the end goal is going to heaven, sindio?
Yeah.
Of course, but
so the end justifies the means.
But these are the religions.
Yeah, sindio, at the end of the day you have got two options.
It's true.
Hell or heaven.
Yeah, true, because even Muslims, see, I have dated a couple of them, right? At a kuna time nilikuwa nimeconvert. Unaona? But sasa rada ni jam.
No, ni bora nirudi.
Then fast.
Acha ndawapeleka na rada mbona
ni. That's another show.
We'll talk about that another time, right? But the thing is God nule mjam. Different practices. But now if you can read the scripture vizuri. Kama umesoma Biblia poa tafadhali. Please. If you're listening, and you may ninjas of up. Unajua Waislamu.
Sikia kwanza.
Yeah.
Wasiona tusikizadi West.
Alright. So.
Unajua si West yenye nakwambia West.
Unajua. Uko.
Wapi?
West. Ati West.
West for God. Si Westlands.
Ole yanga port. Hello sir.
Hey. Tuko na viewers hadi West.
Yeah. You know the thing is.
That's what tunasema kwa hii show. Mseke kwambia natoka West. Muulize natoka West.
Hey.
Ara kwambia West.
Westland, West for God. Western Africa and the western of the continent. See. Yes. So the thing is, okay, let me just say this in English, please. If you guys don't mind. No. Mm-hmm. If you've read the Bible, trust me on God, and you're a Muslim, those good people of ours, our brothers and sisters, ase ufuata Biblia kuliko vile sisi tuifanya.
Nani Muslims?
Yeah, Biblia imesema nini? Tusikate waba, tusinini.
Wewe Biblia imesema tusikate waba.
Wacha nakuonesha.
Mimi naweza kutafutia place imeandikwa.
Bomb ni bomb.
Sawa.
Tuko na makazo bro.
Sasa nikuulize.
Ase uomba.
Umecheki? No, I'm getting to that.
Bara kwa maana sina masomo.
No, listen. I'm getting to that.
Buda nilikuwa SDA flani pale. Unajua alisemaje juu ya soya? Walisema
soya the
ile kunywa si ya chai eh. So unajua alisemaje, walisema cause mzee alisema hivyo kwa hiyo show, alisema sunacheki coffee no majani ni sijui iko na caffeine or something, so
yeah, iko nayo obviously,
iko na addiction,
si iko nayo,
iko na addiction. So hawezi kunywa hiyo juu ni ina alter na body system. So they have to alternate.
Unaenda kwa jana moko nyuma shaina.
Asiye cheke tuko perfect by the way.
So no one is fucking perfect, but literally. You see
password. Password D? Naman.
Na usijali, atifanyi hii show kwa shimo ni vile hii place tuko kuna koga na racist. Yeah, and we are all
racist.
White.
Green
was. Naongea kuhusu viatu zetu na mambo zetu of all white.
Oni pedi ameingia. That's our
plug.
That's our plug.
Yes.
A moment of silence.
Plug in us. What one?
Okay, poleni tuko behind time.
Tuko behind time.
But lakini pali ni 420.
Bas, sasa manze tukipigaga election kesho manze. So, tupige pale manze so tusola wapeni. Shiakalie
wewe. Yo.
Wapeni tena ingine tano.
Wapeni ingine tano. Wazio kama ni mazao, man. It's done. Simulami kuna ulize kwa unatoka hivyo. Last time I action, another put in action. Guess all I'm gonna need is a
solo mwambie mwanze tu ape 5 tena
mwanze.
Nimeduo kula shonde, kula shonde.
Kwani ni shock. Mimi
ndaliba kwa bila.
Kwanza kwanza.
Kwanza
kwanza sauti sio 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 azimio kutumia ngoma zao.
Imagine.
So ina maana nini?
Ah, see, I would die to be any political affiliation.
Juu Kenya tuko fucked up. Unachekiniaje kuna some brands ziko owned na this opposition. Ni kama tuseme unaona opposition party. Kuna ma big whips wenye na own this big brand.
So
Tisolo kiji influence na Azimio alafu unacheki mimi kwa this ada nini? Takwambieniaje suli support ule mse na
kusukuma. Bro, check to moja.
Tuko fucked up manze.
Mimi naona cheki as much as you're fucked up. Mimi naona at least meako wa Greece. Kifakiwa.
Lakini acha nikisho, acha nikisho. Unaona na TZ.
Juu bro, unaona hii kitu? Hii mzinga. Hatungekuwa na hiyo. Wi-Fi tungekuwa na
online. Sio Kenya kujiru, mimi nitakujiru. Asante wewe.
Why bro?
Unajua bro, ndio kwa hiyo maisha, let me tell you one thing, kuna life balance. No. Kuna inchi wasee manze hata waji preso wao wanaoparili lakini wako busy. Unaona? Tusidanganye na expressway, tusidanganye na some small little things. No. Hadi mimi, yes, mimi ni Azimio naweza kumbia, lakini mwanzo naweza fikiri hivi tu twice. Mimi nafikiria sisi yenda kuja kwa. Nachoka. Bwana nachoka kwa nini the same people? The same brand as shit. Lakini si enezi propaganda lakini ndo.
Yeah, but I know that
gini cuz in as much as manze unaona kama sasa hii time kina unyo litoka ICC ngom najua no wote ngom najua this guys baka sasa yuko na pending agenda and let me tell you president akikaa hiyo kiti president ada wae chukuliwa
tiaje
kuchukuliwa hadi ku anze justice said you have logo ST
Hi. As long
as same way Mike moi Mike Baker alisema nini? Moi Baker angalia kusoma gazeti that time moi alikufa.
Ilija.
Alisema nini? Alisema manze one thing naweza kukosea kufanya achieni moi anemtamani polite.
Yes sir.
Kina bi vote kina create murungi. I'm going to say more that I'm going to sue more because of the injustices. I'm going to beg a man. Any boss should be doing it. No. So in the dynasty, day in, day out, best believe me, man. Yes, when you're going to jokes like any, let me tell you, bro, me and the
king. So I'm going to support Bob.
Let me tell you, this dude.
Deputy wake amesema mzee my candidate is supporting my president is supporting Raila Odinga.
But alikuwa gaya Ruto. Alafu akaona hii shit haendi vizuri.
But anyway manze peaceful elections manze. Kesho unajua ni kesho 5 AM in the morning. So by Friday tunajua prezo wetu next ni nani.
Yo lakini
na mwenye itakuwa manze kama si wangu kama si wako kubali matokeo manze na to move on manze.
Because honestly me
ficha man.
Yote mi stuff in easy elections
207.
Hey, 207 fucked me up, man. I lost people. Actually, nini? Let's not fight, man.
Check. You were saying put a few ideas.
Ikisha tuna tuvute socks.
I got an idea.
Mi naona hivi.
Yes, sir.
Tunafaa kuwa na una yesu kumsena ingia prezos kwa ofisi unafaa kwa tuna kibash
walai
matezi kwe half price
na nijijia ni prezo nani
nijijia sahi by Friday tuajua by Friday
tuajua let me tell you one thing
tumkaribishe nafo
mimi have a different opinion arasisho na mkaribisha ni ishu na manze oe tunaheshima yeye wakardinali again tunaheshima Aisha Rais Uturura
shock
day
umbo
polite to
season the real part
manze it's been real ndo tunamaliza leo episode 8 tulikuwa na mafans, tulikuwa na mbogi.
Featuring kina Brandon na Fisherman.
Thank you for the invite.
Brandon and Fisherman.
Yeah, JJ and Imbiz.
Nashukuru Brandon pia.
Yo, yo.
Nashukuru Brandon pia. Pia Brandon pia ni Fisherman. Lakini ni sawa.
Sawa, ni Fisherman pia. Fisherman 2. Kuna sequel.
Fisherman 2.
Kuna sequel. Fisherman anarudi.
Anyway, mazee, to follow mazee podcast tuna
Real nonsense, we'll give you substance.
Is baby.
Anyway, check it out.
Okay, we need to go single for real.
Go single pia.
Kila mtu hapa ako single.
Ah, Fisherman.
Oh, she, I'm sorry. No, honestly, JJ were here.
Niko na Fisherman 3.
Nyamaza, kwanza niambie wasichana kitu. Niko single, lakini wase uko single bedrooms. So, yeah, kuna hiyo difference.
Niko single bedroom, kabetsita.
Kabetsita.
Na wale mabebs mgu hapa unja, niko na babysitter.
Babysitter.
Tunazongea pia.
Anyway, so tumemaliza show manze, it's been real, it's been fine.
Yeah, yeah.
Tupatane next time. Tuta
round 2.
Round 9.
Stay safe.
Mpigeni election fiti.
Manze. Fishamana, anaanza produce audio.
Na mvae mask.
Kesho vae mask.
Mask ni
wewe. Mpige mask.
Yeah.
Yo, peace.
By the way, I come to realize, yeah, like shot is a gonna turn out.
Manzi,
yeah, yeah.
Big man, big people. 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 Big people.